my God, please bless me.
Merry Christmas, Happy New Year. 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 Hey. Make money
this year.
I'm gonna be rich
this year.
I'm gonna be a boss
this year.
I'm gonna make dollars.
Munaoniroga na kunipiga majungu, mwaka huu mutashindana na Mungu. Yendo mtoaji na ndo amenipa fungu. Mbona bado amjasema tazidi pata uchungu.
Whining a lale makaya, as if unugu lale makaya. Whining a lale makaya, as if unugu lale makaya.
Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year.
Make money
this year.
I'm gonna be rich
this year.
I'm gonna be a boss
this year.
I'm gonna make dollars. Hey.
Unaoniroga na kunipiga majungu, mwaka huu mutashindana na Mungu. Yendo mtoaji na ndo amenipa fungu. Mbona bado amjasema tazidi pata uchungu.
My ex delete, wanna be delete, 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 wapambe delete, watch how we delete, watu fake delete, delete, delete.